Aloha po'o ko lukako, o vau no o anela.
O vau no o ka iu, o ka la ubinkuma lima o pepe luali ke ia, he po'o ko lu ke ia.
O ka hua o lela o ke ia la oia no o hana ma ulu. O hana ma ulu ke kahi ahu pua a mapuna, ma ka waka hiko nui ino ke kalo a me ka ia ma ke ia ahu pua a nani loa. Vai vai a kaulana ke ia ahu pua a oia ai ua hanau ia ke kahi ali I kaulana loa no ka wai mahana ma ulu. O ka velo leima kua kone inoa. Ua hanai kuna kupuna malela. Ua paio o ka velo ia kona hoa hanau no ka palekana iana po e o ka wai. Mau no ka haa hea o ka wai no ke ia ali I o ka velo leima kua.
Today's word of the day is Hanama'ulu. Hanama'ulu is a ahupua'a in Puna. Hanama'ulu was once abundant in Kalo and Ia. Hanama'ulu is famous for the great Hali'i Kavelo Lei Makua. Kavelo was born in Hanama'ulu and was cared for by his grandparents. Kavelo struggled with his cousin Kauhoa to protect Kauai and keep it peaceful. Kauai continues to honor his birthing place and Kavelo.
Happy Wednesday, everyone! Chee-hoo!